ni wa Mungu kuri isaha.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ni ikiganiro dusangire ijambo. Uyu munsi turitabaza umunyamakuru wacu I Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, waduteguriye ikiganiro cy'uyu munsi.
Reka tubasuhuze mwese abakunzi b'ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro I Kigali mu Rwanda ni Eric Bagirubusa basuhuje. Ikiganiro dusangire ijambo cy'uyu munsi twagihariye ikibazo cy'umurimo gihangayikishije abatari bake mu Rwanda. Ufatiye ku mibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare mu mwaka ushize wa 2015 cyagaragaje ko ikigero cy'ubushomeri mu Rwanda gihangayikishije abatagira akazi n'ubutegetsi muri rusange. Ku rwego rw'igihugu ikigo cy'ibarurisha mibare kigaragaza ko abashomeri ari 2% ababarizwa mu bice by'imijyi n'umunani n'ibice 7%. Muri abo bashomeri barangije amashuri yisumbuye ni 9%, mu gihe abize kaminuza n'amashuri makuru ari 13%. Muri gahunda yayo Leta y'u Rwanda iteganya ko byibura yagombye guhanga imirimo mishya idashingiye ku buhinzi 200,000 buri mwaka. Kugeza ubu ni intego yatsinzwe nk'uko bivuga, kuko mu 2015 yemeza ko habonetse imirimo isaga 140,000. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ubushobozi bwo gukoresha 2%, 8% bagaragara mu bikorera, naho 90% bakiri mu mirimo y'inzego zitagengwa n'amategeko, secteur informel. Muri iki kiganiro dusangira ijambo twagombye kuba twumva byinshi kuri iyi ngingo bituruka ku bategetsi mu nzego bwite za Leta, ariko ntibyakunze. Bitavuze ko tutabashatse. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru bategetsi ba Ministeri y'abakozi ba Leta n'umurimo, ubwo biteguraga kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, bongeye gushimangira ko Leta y'u Rwanda ifite ingamba kuri iki kibazo. Madame Judith Uwizeye ni Ministeri w'abakozi ba Leta n'umurimo mu Rwanda.
Ngira ngo intego ya Leta y'u Rwanda ni yo kugira ngo abantu babashe kugira icyo bakora, bagira umurimo kandi umurimo utanga umusaruro. Na niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yagishyiraho gahunda nyinshi zo kugira ngo ibyo bizagerweho. Ni no muri ubwo buryo yashyizeho gahunda twise kora wigire, ne gukora wigire, ari nayo mu by'ukuri izafasha Leta y'u Rwanda kugera kuri iriya ntego twiyemeje y'imirimo 200,000 itari ubuhinzi buri mwaka. Iyo gahunda irimo ibikorwa byinshi bifasha abantu mu buryo bwose butandukanye, kandi nabo ngabo nabo bigaragara ko bize badafite akazi, nabo harimo gahunda zibareba. Nk'uko twagomeje tubivuga, nta mpamvu umuntu yakagombye kumara imyaka 3 ku isoko ry'umurimo adafite akazi akigashakisha. Mu mutwe yakagombye guhindura akumva yuko hari n'ikindi kintu yakora kitari ugukorera Leta gusa. Rero twashyizeho amasomo y'igihe gito ku bantu barangije kwiga bamaze igihe kinini ku isoko ry'umurimo ariko batabona umurimo, kugira ngo ayo masomo y'ubumenyingiro abashe kubafasha bagire ubumenyingiro bamenya, kandi si no kubaha gusa, kuko banafashwa no kugira igishoro cyangwa se kugira ibikoresho byabafasha gutangira kwihangira umurimo. Ibyo ngibyo nabyo muri gahunda ya kora wigire bikaba biteganyijwe. Rero ahubwo ni uburyo bwo gushishikariza abo ngabo barangije kwiga bamaze igihe kinini ku isoko ry'umurimo, kugira ngo baze duhindurane imyumvire, hanyuma turebe uburyo twakwihangira imirimo dukoresheje ubumenyingiro twaba twahawe muri iyi gahunda.
Twahuye n'ingeri zishoboka. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa kane, umujyi wa Kigali nawo ubarura abatagira akazi 11% bari bahuje abikorera batanga akazi n'abagashaka. Uyu warangije amashuri yisumbuye yari muri abo.
Nitwa Kamugundo Ari, tukaga Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge.
Mu mujyi twibwira ko akazi kabamo?
Ntabwo. Nanjye maze imyaka 9 maze kwiga, akusinize kaminuza nize amashuri yisumbuye 6 komerisi ya kontabilite. Shaka akazi sinakabona, cyangwa ko nongeraho iry'imyuga, niga umwaka umwe by'amahoteli, kugeza uyu munsi ubu sindabona akazi. Urumva ko aryo cyanzanye hano.
Ndabona impapuro zibazanditse ryari?
Zinandika nka depoza, gusa nuko naje nitwaje n'itundi kugira ngo ningiraho nkabona nimpasige seve yanjye.
Zirashaje.
Nizi seve uretse uwigira inama wenda akayitwaza nk'umuntu usabye akazi igihe kirino wakabuze, umubare munini mwo hano nta seve bafite.
nta nakandi ga piece aje azanye gusa uretse kuba yarumvisha amatangazo kuri televiziyo ku maradio akaza hano
imyaka 9 nimwe nari mushobora gusanga mu mwaka umwe watse nk'akazi inshuro zirenze nk'icumi wowe watse akazi nk'inshuro zirenze muri iyo myaka 9
inshuro nyinshi ku buryo nkabona biramenda kandi bikamena ntaho nkura ndepoza simbo ni igisubizo sinini yumve no ku rutonde rw'abagizakora wende ikizamini kandi impapuro zibazaguza amafaranga hari naho akumva kavuga kuti ndumva mashuri nize ndumva atari nayo basaba biba ngombwa konje kongera iryo nyiriyo ry'imyuga ntiwenda rizagira icyo rindengeraho niga iby'amahoteli nabyo mbyiga umwaka umwe ako none narimaze umwaka ntarabona akazi
uje hano rero nk'umuntu umaze iyo myaka 9 bibyo byo urabiha amahirwe
ntaragaciro mbiya cyane kubera ko uraza wenda kuri iyo service ugezeho bakakubaza batizana seva ukayibasigira nta kindi amahirwe rombi ahagije kubera ko nta umbwe ati nzagwamagara umunsi uyu n'uyu
imirimo murebye abakeneye imirimo no kwingana bimeze
abakeneye imirimo bo ni benshi n'imirimo nayo irahari ariko noneho abatanga imirimo ihabwa abantu bacya cyane cyangwa ugasanga nk'umuntu umwe arakora imirimo nk'itanu kandi akabaye ikora abantu batanu wenda batandukanye ariko nibi wenda bavuga ngo gukora ama exame kugira ngo ubone akazi ubona batabishingiraho cyane ibyo byose usanga hashingirwa nk'uko ibintu by'ikimenyane
uhuye n'umuntu ukemura ikibazo cy'ubushomeri bamubwira
umuntu ukemura ikibazo cy'ubushomeri ku bwanjye numva ari umuntu nashimira cyane kubera ko maze igihe kinini mu bushomeri none hari n'abandi barenga umubare munini mwinshi cyane mu mujyi wa Kigali ni abashomeri kandi none bafite n'amashuri none ari hejuru kukubwira ngo ihimbire umurimo nta gishoro gusa uhimba gute
hari ababura amahitamo bagakora akazi bo basanga atari akanyako bitewe n'amashuri bize
nkora akazi ko umwuga w'ubusekirite nkaba narangije kaminuza nkaba nicaye nakitaka atari n'umurimo kuko amafaranga uma ntago ntagamfasha mu byo n'inkeneye byose
baguhemba amafaranga angahe
atari ibanga amafaranga 25,000 amafaranga ntashobora gukoresha ku kwezi ngo nibura ngo arangize ukwezi nk'iyafite mu ntoki zanjye by'umwe bibyonyine abarangiye
watubwira ibyo uyakoreshamo
bitewe n'uko mba mu mujyi wa Kigali nkaba ntanze umafite ndo umucumbitsi ndabaza nkakora amafaranga yo kwishyura inzu mba mu nzu 20,000 hakuramo amafaranga y'umuriro umutekano nayo kurya ugasanga nayo kubona agura umwambaro igikoresho nta mu by'ukuri ntabwo nyabonyemo
umaze imyaka ingahe urangije
maze umwaka umwe wonyine narangije 2015
kugira ngo urangize kaminuza uhitemo kujya mu murimo w'ubusekirite ku isoko ry'umurimo bimeze bite mu Rwanda
turebye nko ku isoko ry'umurimo busanzwe abantu barangije kaminuza usanga nta gaciro baba baduha bitewe n'uko abo batwenda ibyo wize akazi ko gukora ntabwo bihuye neza amafaranga bari bukwishyurire ugasanga nawe ntibashaka kuba batanga none kujya mu murimo w'ubusekirite ni umurimo uri hafi cyane abantu bisangamo bose ingeri zose none kubona narawugiyemo aho kwa ngo nicaye ndi mu mujyi wa Kigali njye mbona amafaranga yishyurira inzu yo kurya noneho njye mbasha no kubona nakomeza kugenda nshakisha ahandi kuko maje kujya ahantu henshi natandukanye
umaze kujya nk'ahantu hangana
ndepoza ntago nahaba mu by'ukuri kuko nta kimwe cyashana nta depoje ahantu runaka bakambwira ati tegereza harabanjye nkabona n'abo bosi bose akambwira ati rero ahangaha imyanya ntiraboneka tuzabahamagara ubwo tugategereza amasaha yaramushyirira
leta y'u Rwanda ishyize imbere gahunda yo kuvuga ngo urubyiruko rwihangira imirimo aho mubyumva muto
byo kuvuga ngo twihangira umurimo umuntu yihangira umurimo afite igishoro none tukaba twasaba leta y'u Rwanda nimba ishaka ko twihangira imirimo nk'abantu barangije kwiga ahubwo itworohereze iduhe inguzanyo mu gihe bajyaga baka ingwate zo kuvuga ngo bazane ingwate kugira ngo umuntu abone inguzanyo basi bajya bafata diplome yacu bagira ingwate baduhe inguzanyo none tubashe guhangana n'iyo mirimo dufite n'igishoro gihagije
hari nabo ngenda nganiriro nabo bakavuga bati kugira ngo ubone akazi muri uru Rwanda bisaba kuba ufite igisunika icyo nawe niko ukibona
ibyo ni cyane cyane biragaragara ni amaso ntabwo bakita kuvuga ngo wowe warize hari naho tujya kudepoza kuvuga ati ahangaha harimo hari umwanya ariko uwo mwanya abantu ugasanga bwaba ko ufite nyirawo warangije no kujyamo nyirawo none ugasanga
duha urugero
urugero ntabwo navubona ngo ntungurute cyane runaka usanga ari ahantu haba hari mu mwanya noneho ugasanga abo bantu bose badepoje ugiye ukora ugasanga muri abandi badepoze ahantu mwabonyemo wa mwanya ubwo wabonye undi muntu utitageze na depoze noneho ugasanga noneho mu by'ukuri akazi kugira ngo kabone bisaba uba ufitemo umuntu ukuzi cyangwa ufite umuntu kujyanamo cyangwa ufite kumufukana none
araho wigeze se ugera base nubwo urutari buduhe amazina cyangwa ikigo runaka bagakubwira bati ni ngombwa kutanga akantu nkuko babivuga cyangwa umuntu akakubwira akagucira amasiru kabiwe
nyine wigeze bibaho ibyo byo bina byambaye aho nagiye kudepoza no lombanza kugana n'abakozi bakoramo bambwiye bati ahantu rero abantu badepoza ari benshi ayemo n'amabaro menshi anamaze imyaka abantu babo badepoje bategereje atari kutabanje kubona na boss ngo muvugane ugira ikintu mumarira ntiwizere ko mwanyu mufite
tugukuyemo abantu babiri uwa mbere uri imbere y'umuntu ushaka ko gukemurira ikibazo wamusaba iki
ngiye ikintu cyambe nasaba ku ruhare rwanjye niba nsaba nka leta mu by'ukuri imirimo biragaragara ko hanze n'umuntu ari mikeya ko nubone n'icyo kibazo kiriho cyo kuvuga ngo ikimenyane nta kuntu none banagice wene nakijya kubyo ibyo kwihangira imirimo ko nibyo bona mu kino cyo kuko abize ndi benshi cyane akazi kari hanze nako kaza kwiye ahubwo badinguzanye twikorere ibindi
undi muntu wa kabiri uwaguha ubushobozi ari wo buri muri uwo mwanya wo gukemura ikibazo wagikemuruta
ikibazo ko nagikemura mbese mu ngiye nk'uko ubona bwo gutanga akazi nataka akazi ku rugero havani nimba hano ari imyanya nibura 15 basi wenda fate 10 nyi habantu barangije secondaire indi tane segenye babande none no boheje nchoba kubango na kamiza kuko mu kino giye abakamiza niyo bari kubura kazi cyane nkabona ngo nkurugero na nk'umure dedication a zero ntago yabona kazi imbere ya AE bitewe n'iki na kagaciro kumushahara baba bagiye kuba
we wari warize iki muri kaminuza
nge nize science science twagiye mu leta ifata abantu bafite amata menshi cyane ari hejuru niyo biga science none abandi bakwikiyeho bakiga bino bisanzwe bitwita ngo ntibiyaciriritse ariko noneho twebwe twize siyansi tunafite no mu mutwe nitwe twicaye turi benshi cyane hanze bivuze ngo wiga siyansi kugira ngo ukomeze bigugere hejuru ubone masters ugende gutyo na PhD gutyo ukomeze hejuru ariko noneho bitewe n'uko buruse za leta zigarukira kuri A0 none ugasanga aho kwikiyeho none umuntu bisango irihira kandi n'amafaranga menshi cyane.
Leta y'u Rwanda ifite indi gahunda yo kuvuga ngo umuntu arangize kaminuza niba yarize iyo siyanse cyangwa se ibindi bintu abona bitamubeshejeho mu buzima arimo asubira inyuma mu masomo bafata nk'ubumenyi ngiro yige kubaza yige gufata umwiko icyo ngicyo nk'abantu murangije kaminuza murabivuga iki
ikera abantu banyije kaminuza nanone hanze mu kazi kandi twita mu gaciriritse usanga baduca amazi baba ngo umuntu wize kaminuza ayaza agakora gufunda ugiye ngo gukorana nko mu buyede ugira mu gyageza kwishasha kwa ngo batamya kwanjije kaminuza kuyo bimenya benshi banabirukana kaba ngo urane yize kaminuza nagaze gukora bagahita bakwirukana none tugasanga nanone hari imirimo tutakwiye kwibona tuba ngo tugiye mu nk'inkengi iciriritse ariko mu by'ukuri twakwiye kujya mu bitene no akamara muko kwango teko twabana n'icyo gishobora umuntu nazamuke
kurundi ruhande rumwe mu rugyiruko ruvuga ko nta wagombye gusuzogora akazi ariko kose turabibwirwa n'uyu ukora akazi ko gupima abantu ku munzane mu marembo ya gare ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali.
Welcome to measure your height weight. Welcome to measure your height weight. Welcome to measure your height weight.
Tujye mu mwirondoro witwa nde?
Nitwa Ngirente Fodwari.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 23.
Uyu munzani wawe uravuga iki?
Uyu munzani wanjye ni nk'ijwi bashyizemo abantu bawukoze ubusa nk'aho ubwira abantu cyangwa se ubakangurira kuza kwipimisha ibiro byabo n'uburebure. Iyo mvuze ngo welcome to measure your height and weight ni nko kubwira umuntu ngo kaze neza kupimisha ibiro byawe n'uburebure.
Nikigira igira imbere noneho utubwire dusobanura utudushusho kuri uyu munzani.
Utudushusho urabona ko gisa nk'aho kigaragara hari ahagaragara uburebure hari ahagaragara ibiro hanyuma hepfo gatoya hakaba igishushanyo kigaragaraho umunzani n'umuntu arimo ashyiramo igiceri ku nshuro ya mbere hanyuma ku nshuro ya kabiri hagaragara ishusho iriho umunzani ko umuntu ahagazeho yemye ku nshuro ya gatatu haragaragara umuntu arimo yakira rezilita ye isohoka mu cyuma igaragaza ibiro bye n'uburebure.
Wize amashuri angahe?
Amashuri nabashije gusoza amashuri abanza hanyuma nayasoje 2008 nkomeza secondaire cyiciro rusange nisoza 2019 nkomeza superieure nza gusoza 2014.
Kuva wasoza amashuri yawe yisumbuye wakoze aka kazi gusa?
Kuva nasoza amashuri yisumbuye nta kindi kintu nabashije gukora nyiva mu ngando nkajya mu rugerero nabashije kubona aka kazi niko nabashe gukora gusa kugeza ubu ngubu niko nkora.
Yakira papa
winjiza ute?
Ntabwo navuga ngo ninjiza gutya na gutya ko biratandukanye ntabwo umusaruro uboneka kimwe buri munsi ntago nshobora kubura gupima ni buri abantu batari munsi ya 50 ku munsi nibura
50 ubwo iyo umuntu agiyeho yishyura ate
iyo umuntu agiyeho ni igiceri cy'ijana ashyira mu cyuma hanyuma agahagararaho kumva iyo ngerageje gupima abantu 50 nibura ku munsi aba ari 5000
wowe ugahembwa ute
ntago mpembwa ku kwezi cyangwa se wenda ngo mbe mfite salari runaka ngenewe nyuma ya buri kwezi ahubwo bose we amemba buri munsi
buri munsi niba atari banga batubwira
ama 3000 ku munsi
bitatu muri Kigali bimera bite kugira ngo umuntu abashe kubibamo arye agende acumbike bigenda bitu byifata mu
turya ikintu cyose ni ukwigomwa Kigali byo irakomeye kandi iragoye byonyine no kuba uhari uhaba gusa muryama ukabasha kurya ni ikintu cyiza ikintu kiba gikomeye ni ikintu cy'ubutwari ubwo rero yuragerageza ukiprograma ukishyura inzu ukabasha gushaka ifunguro rigutunga ku manywa na nijoro hanyuma ukagira nibura na duke cyane ubasha gusevinga kugira ngo nibura uyu munsi ubukorera abandi ejo uzabe nawe wakwigira akantu gato cyane wiremera ukubashe gukwikorera nawe
wari wize iki
nari nize chimi niga n'imibare hanyuma niga na biyoloji
tugiye ku isoko ry'umurimo kugira ngo umuntu abone akazi ni ibintu byoroshye se muri
kugira ngo ubone abashe kubona umurimo abasha gukora muri iyi minsi ubwo biragoye abantu bari gusoza kwiga bakaza bakabura imirimo hari ikintu mbona njyewe gisa nkaho gikomeye abanyeshuri benshi nanjye ndimo numvaga koko biri kose nzasoza secondaire nakomeza kaminuza ntayikomeza buri wese aba yumva yuko azahita abona ikintu akora ariko ntago ari uko biri kuko naje gusanga bigoye cyane ube warize ubumenyi ngiro tekinike niko benshi bakunda kubyita ube warize siyanse nibyoroshye gusa icyo mbona nuko umuntu wese yaba asoje secondaire yaba asoje kaminuza hari ikintu yarakwiye gukora kudasuzugura ikintu icyo ari cyo cyose akansi akariko kose gapfa kuba kabasha kutuma ubaho ukaba wagakora kuko abenshi turangiza twumva uzi umuntu azicara mu biro kumva wenda uzakora muri banki runaka ukumva wenda uzakora mu biro runaka naje gusanga ahubwo uku kwiga kwacu bidufasha gukora ibyo abandi bakora batarize twe tukabasha kubikora neza icyo naje kubona
gutenga hano ku munzani
ubu hari ikintu bita body mass index cyangwa se uburyo bwifashishwa harebwa yuko ibiro bijyanye n'uburebure n'aka kantu ku bantu bakoze bose ntako bari bazi ariko nkanjye nari nanyuze mu ishuri mbasha kubyiga ndabisobanukirwa nsanga ni uburyo bwifashishwa kubyita ngo ni BMI cyangwa se Poisson aho umuntu afata ibiro yagize akagabanya uburebure bwikubi bwabo hanyuma igisubizo abonye ni byiza yuko kiza hagati ya 18 na 24 iyo range ni igaragaza ko umuntu ari normal munsi ya 18 aba ari malnutrition afite ibiro bibi hejuru ya 25 aba afite icyo twakwita nka overweight cyangwa se ari umwobese afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije
ku buryo icyo kintu bose yarakishimiye se niko wabivuga
yarakishimiye kandi none n'abakiriya banje bagenda bona babyishimira banezeza nuko babona mbisobanukiwe kandi nabo mbasha kubagira inama hari nabo ngira inama bikabagirira umumaro ugasanga umubwiye regime agomba gufata kugira ngo ajye kuri taye agire iyo byiza ugasanga mpuje n'abaganga babyize kundusha
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho turebe uko umurimo uhagaze mu Rwanda kuri mikoro muracyari na Eric bagira ubusa ku ngingo yo kwihangira umurimo ku rubyiruko tugera muri kaminuza y'u Rwanda twahasanze umunyeshuri ucuruza serivisi z'itumanaho mu kohererezanya amafaranga kandi avuga ko abinambyeho
nitwa Gasonga Emmy ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda college y'ubuzima niga medicine generale mu mwaka wa gatandatu
ufite imyaka ingahe
27
ndabona ukora akazi ko gucuruza serivisi zitumanaho mobile money mitio tanga abantu kugira ngo bahamagare ibi bintu wabitekereje ute
ibi bintu nabitekereje ngeze mu kigo nkabona serivisi ndayikenera kimwe n'abagenzi banje ariko nkabona turakora urugendo rurerure nubwo rwaba ari kilometero kimwe cyangwa bibiri ariko nkabona serivisi nyibegereje kandi ari community nini nabonamo amafaranga
wabitangiye ryari
nabitangiye 2014
igishorwa nangahe
uko ufite menshi niko wunguka menshi ariko nahereye nko ku 100,000 nahise nkora n'ibindi ariko nabyo sinabivuyemo ubu ngubu nkoresha 1,700,000 kuri site 3
umunyeshuri rimwe na rimwe baravuga bati nta kaburuse wowe icyo gishoro wagikuye
igishoro natangije 100,000 buruse buriya ni amafaranga menshi kuko iyo bayiduhaye baduhera rimwe nk'amezi atatu rimwe na rimwe bakaduha n'amezi menshi kandi giye koko ndu umunyeshuri wiga ikiganga hari n'andi mafaranga baduha ya stage ibihumbi 10 buri cyumweru ayo mafaranga yaziye rimwe kimwe na bagenzi banje iyo uri umuntu umwizerwa abantu the interest is their money ngiye nkafata nk'ibihumbi byanjye 180 nkafata n'ibyundi 180 noneho nkayahereza umwana uncururiza hanyuma uko MTN ihembye cyangwa Tigo nibihembye bihumbi nk'ijana zombi kuri site 3 wenda nkabona nk'ibihumbi 150 nkahita nishyura rya deni noneho ubwo asigaye muri operation ababaya yanjye nguma naguka gutyo biva ku bihumbi 200 gutyo ndakomeza hari n'amafaranga yandi yo najyaga ngenda nko mu rugo niyabagurishije inka kugira ngo nitunge umwaka wose bihumbi 250 nkaza nkayashora umwo akajya yunguka akantunga agatunga nawo nabankorera hanyuma agakomeza akanaguka nuko yavuye ku bihumbi 100,000,000 to 1,300,000 nuko nahise njya mu byo kwigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga nabyo narabitangiye ubu ngubu
bimenyerewe ko amasomo y'ikiganga ari ya masomo adasaba kugira ngo urebe ku ruhande niko ababyiga babivuga wowe ubifatanye ute
ibintu byose burya abantu babitwaza umwanya kenshi ariko umwanya ntago uje ubikibazo ntabwo akenshi nibera kuri tere ngaba ari je wikorera gusa njyewe na analyzing umuntu nabona ari umuntu ufite behaviors nzima unafite vision nka mu recruiting atugakorana wababonye abahungu njyewe icyo ni nkora no kwicara nkatekereza ni ari amasomo nka soma no mu bitaro nk'ubu no turavugana niyo mvuye igihe wanshakiye wambuze niho narindi ariko urabitekereza kandi ukandabikora buriya business ntago ari igishoro nkuko abenshi babitekereza ahubwo ni umufatanyabikorwa nje niko mbibona niba uhaye umuntu amafaranga 100,000 akaba trustworthy ukamwongera 200,000-300,000 kugeza ubwo umwe aba yicaye muri kioski ya mobile money na miliyoni irenga
ntabwo ba ikibazo cyo hanze kivugwa cy'akazi kabuze byaba biguteye wowe
nje ntacyo mfite koko imishinga mfite myinshi mu mutwe ahubwo nabuze amafaranga n'umwanya nkuko wabivuze ngo ikiganga gisaba commitment ku murwayi n'ibitabo gusoma niyo nzitizi nkunda kugira niyo mpamvu nakubwiye ko mfata igihe kinini cyo kwiga umufatanyabikorwa kurusha uko niga ku gishoro no kuri business ubwayo
bagenzi bawe bari mu bushomeri cyangwa se babuze uburyo babigenza urababwira iki
bagenzi banje nababwira ko bajya bakora icyo bita opportunity analysis ahari nkuko nakubwiye ngo nahereye kukubona ikintu nkenera nk'umunyeshuri nkabona n'undi aragikenera n'umukozi wo muri iki kigo nkaba ariho mpera nkavuga nti reka nshore muri iki kintu benshi bakaguca intege ngo hano birahari hano imbere birahari n'inyuma ariko ngiye ibyo siko nabibonye koko nabonye uko bimpa baden kubigendera n'undi ariko bimeze mbihashyize birafata itangira ari site imwe zimaze kubesha tu ntangira ari 100,000 none imaze kuba 1,700,000 so njyewe ntago ari uko mbibona nta kibazo mbibonamo niyo ngiye muri restora mbona zitanga serivisi nkishimiye kavuga niba nari mfite abafatanyabikorwa nabyo nkabikora
kumva uburemere bw'iki kibazo cy'ubushomeri kubarangije amashuri yisumbuye amakuru na za kaminuza mu Rwanda cyane kuba kiri bato bisaba kwegera bakuze Modeste Munyuza ngabona mugenzi we Felix Nzabahimana batsinze amashuri mu myaka ya za 60 ubu bari mu zabukuru
yatsinze ya misugonde waga wubashwe wambaye neza afite isuku bitandukanye n'abaturage bandi kandi iyo twari tuzi n'ubwenge ntabwo ni nk'ubu abana bo bafite ibarangaza telefone televiziyo twebwe nta kintu cyaturangazaga
duhe isura yari mu rugo iwanyu
Sore mu rugo wacu twebwe nta kibazo twari dufite kuko ari na mukuru wanjye wigaga muri College Saint André nta kibazo cyari gifite dufite ahubwo iwacu batwitaga abasisita
abasisita bashakaga kuvuga iki
abasisita b'icyo gihe hariho bita les assistants assistants médicales icyo gihe kigihe abaturage babitaga ngo abasisita
isoko ry'umurimo ryabaga rihagaze rite
nta kazi uwo guhangayikiye wahitaga ukabura ako kanya wagizaga we university we yari afite azakora abantu bari bakeya bize icyo gihe nta kibazo cy'umurimo cyagihari
nawe uraduha ubunararibonye bwawe we byari bimeze bite
mbere yo kugira icyo mvuga najya mbabwire ko nitwa Nzabahimana Felix
yego
abandi umunyamabanga mu muryango nyarwanda bari muri pension
faire
yewe narangije secondaire 1969 ubwo ntangira akazi hano mu mujyi wa Kigali umuntu yarangizaga secondaire yahitaga ahabwa akazi ari automatique
Gerageza kuduha isura y'urugo cyangwa umuryango wabaga watsindishije umunyeshuri.
Umuryango wabaga unezerewe cyane kuko tuvuge nk'umuntu yarangiza agasegonderi abonye nka buruse kugira ngo ajye kwiga haba hanze haba muri Université Nationale y'u Rwanda. Cyabaga ari ikibazo kuko hoherezwaga ba maneko bakajya kureba mu giturage bakareba uwo muntu uko yifashe kugira ngo abone kumwohereza kuko yabaga byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ari umuntu rwose ugomba gukurikiranwa ndetse haba n'ubutegetsi haba n'abandi babona yuko uwo muntu ari umutegetsi mu bandi nubwo yabaga ataratangira akazi.
Ikiriho ku rubungu umuntu ararangiza kaminuza akaba yamara imyaka itatu nta mpungenge bibateye?
Biteye impungenge cyane kuko tuvuge mbere hambere na mbere icyo gihe bagitangira umuntu yarangizaga turokome gusa yabaga ari umuntu konsidere akabona na buruse bakayimuha. Icyitegerezo nkanjye muri 1964 ihereyeho bampaye buruse yo kujya muri Amerika bakampamagara muri kuri radio ninze ngeyo ariko nkafite uburyo bwo kujya kwiga handi kuko nagiye kwiga no muri Repubulika Malagasi muri Madagascar aho bavuga igifaransa ndavuga nti hakujya mu cyongereza reka njye mu gifaransa njye muri Madagascar mu kimbo cyo kujya muri Amerika ariko ntabwo numvaga agaciro yenda kujya muri Amerika ariko ndavuga nti ndagenda nige mu gifaransa aho kwiga mu cyongereza ariko nashakishijwe cyane ku buryo ndige nari mfite urugendo ngira ngo ngeyo nagombye kwihisha bumva ndaragezeyo. Umva rero ko niba umuntu baramushakishaga ari mu myaka arangije turoko myaka itatu gusa urumva ko urarangije marite yari umuntu rwose wagaciro. Urera abantu barangiza ni benshi cyo ni ikibazo cyane ubwinshi bwacu kandi mirimo hari sa naho hari mikeya bigatuma rero umuntu nawo muri universite ngubu yurebye hari abantu barangije za universite ubu ngubu atabona akazi ubu ngubu akaba ari ari abamotari bajya gutwara za moto kugira ngo nibura abone umurimo abone ikimutunga kuko ubundi hari abantu ba universite benshi ubu ngubu hano muri uyu mujyi batagira icyo bakora. Icyaba ngombwa rero ni uko bagombye kwishakira imirimo n'ibyangombwa ariko ikibazo wagira ni kimwe
nari ngiye gukora icyo kibazo ariko gikomeze
ni uko bavuga bati twebwe twakwishakira imirimo ni koko ariko se tuyishakisha iki ko nta mafaranga dufite yo gutangiza. Ibyo byiza rero nuko haba ubuvugizi bwinshi kugira ngo nibura abo bantu babe babona yenda abagoboka babone nk'amafaranga yo gutangiza uko birashoboka.
Inyunganizi z'ibitekerezo by'aba basaza bombi bikubiye mu kiganiro twagiranye n'abanyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kiste riri Kigali biga kumanywa nijoro bakarariza mu kuri kaminuza bigaho byose bigamije kubaho muri Kigali.
Turi muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Kiste watangira utwibwira?
Nitwa Bisanga Bagabo Obedi nkabaniga muri Kaminuza y'u Rwanda nkuko ubivuze umwaka wa mbere muri Mechanical Engineering.
Ubu rero tugusanze ku kazi k'ubuzamu kubera icyo kazi k'ubuzamu kandi umunyeshuri.
Akazi k'ubuzamu ndi umunyeshuri murabizi yuko imibereho isigaye iguye muri iyi minsi no kugira ngo umuntu yisayidire muri make arebe yuko ubuzima bw'i Kigali namwe murabizi ko bugoye ko yapfundikanya akajya abona ya ghetto akabona yo kurya ibintu nk'ibyo ngivyo nyine tukaba nk'abantu bamuhanze bavuze ngo ni tutarabo nyine kugira tubone uko tubaho.
Ufite imyaka ingahe?
Njyewe ubu ngubu mfite imyaka 24.
Uri umuzamu wa nijoro turi kuganira saa moya zirageze ubihuza ute no kwiga?
Kumanywa burya ibintu byose ni time management, icyo twita time management.
Kugenzura igihe?
Kugenzura igihe. Urabibaruka badaruhuka iki gihe, ndiga iki gihe, akazi ndagakora gutya. Ubu nawe nyine ukitayiminga ugakora time management nk'uko maze kubikubwira.
Muhembwa ngahe hano mu kazi k'ubuzamu?
Umushahara duhembwa ni 36,000 amafaranga 800 nubwo atazira igihe.
Umunyeshuri aba yitezweho kwiga mu gitondo nimugoroba akaba yasubira mu masomo, wowe bimera bite cyane ko uba utegura kugira ngo ubashe kuba wajya kwizamu? Nk'ubu ntabwo nkusanganye icyo bita ngo ni hands out cyangwa se amasomo waba uri gusubiramo.
Ni ukuvuga ngo akazi kacu muri iki kigo gatangira koroha byose mu masaha 5, ubu guhera saa 5 nkoraho etide cyangwa se nkabanza nkaryamo nk'amasaha 2, ubundi ayandi masaha kugeza saa 12, nanjye nkaba ndi kwiga nk'abandi bose mu gihe abandi bize nanjye ntize nkabanza nkareba mu bitabo.
Muri iki kiganiro dusangira ijambo kandi twagombye kuba twumva uruhande ruhagarariye sendika z'abakozi mu Rwanda ngo twumve icyo bavuga, ariko narwo ntibyashobotse. Nibikunda tuzabana nabo mu biganiro byacu bitaha.
Urakoze cyane Eric Bagirubusa n'abatumirwa mwaganiye uyu munsi. Namwe kandi abatwumva iki kibazo cy'umurimo n'akazi, iki kibazo cy'abantu barangije kaminuza ntibabone imirimo nk'uko babyifuza, ni ikibazo tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Namwe muzatubwire uko byifashe aho iwanyu. Hano i Washington ni Etienne Karekezi, ku Ijwi rya Amerika. Mwese kandi ndabashimiye.